another one.
This is serious.
Something
special effects for the man. YJ.
Let's go now.
Cool, yeah. Down.
Kasi na nyoka, yeah, yeah.
Ina nyoka, yeah,
yeah. Na wango wana chonga, yeah, yeah.
Kunini wana chonga.
Miti kasi na nyoka, yeah, yeah.
Miti kasi na chonga.
I'm busy,
baby.
I'm busy, I'm busy, I'm busy,
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 busy.
Let's go now, let's go
niko
now.
Busy, niko busy.
Tutaona na badai.
Kisha oga tukagambeke.
Tutaona na badai.
Niko busy, niko busy.
Tutaona na badai.
Kisha oga tukagambeke.
Tutaona na badai.
Mabinu kachura, koko na tema santura. Sukuma wa uzasura, wasiku pate wakakuta kuna sei chuchu. Mabinu kachura, koko na tema santura. Sukuma wa uzasura, wasiku pate wakakuta kuna sei.
Kuja kona furaha tele. Na meza ni nigambe na tato zimesha jambele.
Leo si utani, kila mtu amekuja kona furaha tele. Na meza ni nigambe na tato zimesha jambele.
I'm busy, I'm busy, yeah. I'm busy, I'm busy,
busy,
busy, busy.
Let's go now,
niko
go now.
Busy, niko busy.
Tutaona na badai.
Kisha oga tukagambeke.
Tutaona na badai.
Niko busy, niko busy.
Tutaona na badai.
Kisha oga tukagambeke.
Tutaona na badai.
Kamani weka wacho nyonge. Mwaga gambe, mwaga gambe. Mbaka watu atambai. Weka mani, weka mani, weka wacho nyonge. Mwaga gambe, mwaga gambe. Mbaka watu atambai.
Let's go now.
Niko busy, niko busy.
Tutaona na badai.
Kisha oga tukagambeke.
Tutaona na badai.
Niko busy, niko busy.
Tutaona na badai.
Kisha oga tukagambeke.
Tutaona na badai.
Cheza na mi down. Cheza na mi down.
Tutaona na badai.
Kitimba barida tuna ina noma.
Tutaona na badai.
Cheza na mi down. Cheza na mi down.
Tutaona na badai.
Kitimba barida tuna ina noma.
Tutaona na badai.
Why you?
Let's go now.
Let's go now.
Masuri.
One love my son. Matatu saidi.
Tamsana. Tamsana. Tamsana.
Yeah, yeah.
Touch. Touch.
Matatu saidi.
Let's go now.
Let's go now.
Let's go now.
Mariam my daughter.